ZambiaMusicHits.com. Trick a beats.
Una makani, chibana, waluza nazo, makina. Tired of stressing over silly things, but like a pesa zina. I'm down with your love right now. I'm down with your love. I'm giving my love to another. I'm giving my love.
Salida kuja madoseji yako mlako Meno mandisia wadi ndiwa na zirango Osa ene na fumo ndiwe fano banda mwambu Sugo na zago meno zigo ndela mwini Mwina chitao ni umazimfa ukaswiri Nisa na mami yue maakili Zwata ya makino sade sedwa ndizi mbiri Time will tell what say we like game you loser Kama iku kumanize nifana ozunza Play this on repeat wherever you are Ntima wa mtu suo say we la nao juga
Nikango kuvela zinkani Kandi sungi laka mpeni Sunga vanga mapulani Nanguza over and over Can't you ever tell me that it's over Zako ujasa njoka Wakanda sa njoka Cause in my life I regret the love I give to you my time
Music Hits.com.